Wow, wow. Ni Elijah, ya. Peso, peso.
Mwaka mpya umewadia, umepiga hodi ukaingia. Sina budi
the beat
kukupa sifa.
The beat sounds.
Umekuwa mwaminifu, haujawahi kunilenga. Adui akija unamlenganga ili nipate wokovu. Umekuwa mwaminifu, haujawahi kunilenga. Adui akija unamlenganga ili nipate wokovu.
Na enjoy, najifanya bubu siongei. Hapa kwa God na enjoy.
The beat.
Na enjoy, enjoy.
The beat sounds.
Na enjoy, najifanya bubu siongei. Hapa kwa God na enjoy. Na enjoy, enjoy.
Umetenda, kwa kweli dadi umetenda. Nakupenda, walai mimi nakupenda. Sitawahi kukuacha, kwenye raha shida baba kuja. Umlima panda nami, hadi kileleni. Sitawahi kukuacha, kwenye raha shida baba kuja. Umlima panda nami, kileleni. Walisema Elijah sita make it with you, birthday na kula keki. Wamekondwa macho wakivuta feki, hawajui baraka zako ni kweli.
Na enjoy,
mimi na enjoy.
Najifanya bubu siongei,
bubu siongei.
Hapa kwa God na enjoy.
Hapa najibamba tu.
Na enjoy, enjoy.
Hey, hey, oh, hey.
Na enjoy.
Hapa najibamba.
Najifanya bubu siongei.
Hako nai siongei.
Hapa kwa God na enjoy.
Hapa kwa God najibamba.
Na enjoy, enjoy.
Oh my, oh my God. It's Where's the Records.